thando ngikubiza thando ngoba unginika lona ntoni ephuma kuwe dalinga ncibilika njabulo njabulo dali unginika manja isitshengiso ukuba nawe noma kunzima bazoba baninga bangathandi bazoba baninga bangafundi bazoba baninga bangathandi abangafundi wethu bazoba baninga bangathandi bazoba baninga bangafundi bazoba baninga bangathandi abangafundi bathele wena Ikona yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubabo lwami, ebakele wena. Ikona yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubabo lwami, ebakele wena. Ikona yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubabo lwami, ebakele wena. Ikona yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami.
Ubambo lwami, ebakele wena. Ngiyintwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubambo lwami, ebakele wena. Ngiyintwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubambo lwami.